Bwina aliwala ganti ya misange jekusa kubia insu wa abili mmusambu jokaji ya jiri mkoti yobu sobuzi kumugate kwa misango kasambu mmusambu ya jiri mkoti ya nechole kakawefi wakachika kata uluze nkayana ezekusa kubia insu wa aka insurance appeals and complaints tribunal okuzigo njola mubwangu omulamuzi Thomas Ochaya Ojele Rubanga wechi waicha koti nkulu wechi ulida jobu sobuzi ategeze zanti ya misango jine jekusa kunji insu wa jibalirwamu obumbi bwa silingi mwendano obukadde 8 ku mugate gwa bumbi 13 ezibalirirwa mu misango gyonna egiri mu kkooti eno. Omulamuzi Ochaya ategeeza nti no gizingiramu egya yinswa ya mmotoka egy'ebyokuzimba obulagajjavu n'ebirala. Abyogeredde mu nsinkana y'omulundi ogw'omukaaga eyabassenkulu b'ebitongole bya yinswa ku Serena Hotel mu Kampala. Ye ssenkulu w'ekitongole ekirungamya emirimu gya yinswa mu ggwanga ekya Insurance Regulatory Authority Haji Ibrahim Lubega Kadunabi akalatidde kampuni za insuo okwettanira enkola ey'okuteesa kiyite kitawuluzi mu kugonjola emisango.
Y'okukkaanya nga tugenze mu makooti y'enkola esingwa okubeera ennungi etubeera twagala okumaliriza ensonga zaffe. Kino kikulu nnyo kubanga abantu bano ababiri ababeera balina obutakkaanya wabeera waliwo ensonga enkulu eyabaleeta okukwatagana. Ensonga eyo gye tuba tutwala ng'enkulu tetutwala nti nno gundi nze ndi w'amaanyi oba gundi w'amaanyi oba gundi talina maanyi naye ekisinga obukulu kiki ekyatuleetwa okukwatagana.